No need for the intro.
This is Urban High.
Nexus
Music. Nina pitamone. Ni bangondo banga kwanise. Pressure fullu yenze dabode. Sinangole.
Nimorongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Nimorongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola. Apa manje ni fulu mweregete. Jombo imalila. Ikapika jimalila. Sina kalepo easy kufika pano. Tulukusha na pempelo. From one pair of pantalons. Designer mapalo. Yenzo yoko sata. Munga singise tenzo fianta ganda. Munga di boza ta. Mulungu wama yankai. Biggie man, biggie man. Jumbo ya lila biggie man. Woyili mbiki lai. Vintu vima chinja. Viva za mene nina pitamone. Niva ngondo banga kwanise. Pressure fullu yenze dabode. Sinangole.
Nimorongo cha
Enzo enda na ganda.
Apa
manje ni vaka.
Nimorongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Nimorongo cha
Enzo nidi beterete. Apa manje ni fulu mwelegete.
Fulu mwelegete.
Kombo imalila. Kika fika jimalila.
Cheka yali two step no money vroom vroom. Boga day twalifuma muli two room. Chidi la day lady on sene boom boom. Smell like money you can tell from the perfume. Chilinda papa wa dauta. Kumulu te kwa wako cha uta. Kukufuma my days twale buta. Na ya nomba my days ya what's up buta. Apa no money yeah. Fionse ni bien. Baya ni ne. Hoka tente vene.
Ziba za mene nina pitamone. Niba ngondo banga kwanise. Pressure fullu yenze dabode. Sinangole.
Nimorongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Nimorongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Nimorongo cha
Enzo nidi beterete. Apa manje ni fulu mweregete.
Fulu mwere
kombo imalila. Ika fika jimalila.
Nimorongo cha Enzo tinaesa tenzo tulukusha. Pajani kwa mbiri kuviri mbaweze kutipisha.
Nizo kosa kupembela na kulimbi kila paja. Olo inga kose pwanchi tenzo pitiliza.
Benzo kiseka wachipemba. Wana pull up on the pants and the suit and tie.
Magelo benzo meka wachikumbwa.
Kumupasa koka haki achuchumba.
Only get one answer when they ask question.
FJ why you party like a mad person.
Sipe mwanzo ziva kwa mene nina chokela. Sempe na yo ni kopela.
Nimorongo
cha Enzo ziva za mene nina pitamone. Niva ngondo banga kwanise. Pressure fullu yenze dabode. Sinangole.
Nimorongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Nimorongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Nimorongo cha
Enzo nidi beterete. Apa manje ni fulu mweregete.
Fulu mwere
kombo imalila. Jika fika jimalila.
It's your new half of the things that I've been through. And how hard I work. How hard I work, the hours I put in to get to where I am. But I'm umbilish. You would actually understand. You wouldn't ask me why I live this way. I'm happy because I put in that work. And God has been on my side. This is Urban High.
Thanks for downloading from ZHipsPromos.com.